Nyttige substantiver useful noens. En ting.
Thing.
Si meg en ting.
Tell me one thing.
Ingenting.
Nothing.
Det ingenting interessant å gjøre I dag.
There is nothing interesting in this city.
Noe.
Something.
Jeg vil gjerne spise noe.
Let's eat something.
Noen.
Somebody.
Har du møtt noen?
Have you met somebody?
En minibank.
Cash machine.
Hvor kan jeg finne en minibank?
Where can I find a cash machine?
Et hjem.
Home.
Det på tide å gå hjem.
It's time to go home.
Et hus.
House.
Det huset ditt?
Is this your house?
En mat.
Pharmacy.
Jeg liker tradisjonell mat.
Excuse me, where is the nearest pharmacy?
En informasjon.
Information.
Hvor kan jeg finne mer informasjoner?
Where can I get more information?
En middag.
Dinner.
Vi spiser middag klokka tre.
The dinner is not ready yet.
En frokost.
Breakfast.
Hva vil du spise til frokost?
What do you want for breakfast?
En kaffe.
Coffee.
Jeg vil gjerne ha kaffe med melk.
Coffee with milk, please.
En te.
Tea.
Jeg liker te bedre enn kaffe.
I prefer tea to coffee.
En vann.
Water.
Ikke glem å ta en flaske vann med deg.
Don't forget to take a bottle of water with you.
En mat.
Food.
Jeg liker tradisjonell mat.
I like traditional food.
Et møte.
Meeting.
Jeg må avlyse møtet vårt.
I have to cancel our meeting.
En bil.
Car.
Hvor kan jeg leie ut en bil?
Where can I rent a car?
En buss.
Bus.
Bussen går klokka åtte.
The bus leaves at 8 a.m.
Et tog.
Train.
Planlegger du å reise med tog eller med fly?
Do you plan to travel by train or by plane?
En billett.
Ticket.
Hvor mye koster en returbillett?
How much is the return ticket?
En drosje.
Taxi.
Du bør ta en drosje.
You should take a taxi.
En bagasje.
Baggage.
Hvor bagasjen din?
Where is your baggage?
En souvenir.
Souvenir.
Søstra mi vil kjøpe noen souvenirer.
My sister wants to buy some souvenirs.
Dokumenter.
Documents.
Faren min mistet alle sine dokumenter.
My father lost all his documents.
Et pass.
Passport.
Kan jeg se passet ditt?
Can I see your passport?
Penger.
Money.
Gjestene vil heve penger fra minibanken.
The guests want to take some money from the ATM.
Ei lommebok.
Wallet.
Hvor lommeboka di?
Where is your wallet?
Et politi.
Police.
Tilkall politiet.
Call the police.
En jobb.
Work.
Jobben min veldig interessant.
My work is very interesting.
En flyplass.
Airport.
Flyplassen finner seg I en annen del av byen.
The airport is in a different part of the city.
En fest.
Party.
Vi skal ha en fest I dag.
We're going to have a party tonight.
Klær.
Clothes.
Hvor kan jeg vaske mine klær?
Where can I wash my clothes?
En hånd.
Hand.
Jeg må vaske hendene mine.
I have to wash my hands.
Et øye.
Eye.
Jeg har brune øyne.
I have brown eyes.
En ansikt.
Face.
Ansikten hennes så pen.
Her face is so beautiful.
En hund.
Dog.
Jeg redd for hunder.
I'm afraid of dogs.
En katt.
Cat.
Hva for en søt katt?
What a cute cat.